Shumayeli.
Wem Shumayeli.
Shumayeli.
Wem Shumayeli.
Shumayeli.
Wem Shumayeli.
Shuma, Shumayela wena.
Shuma, Shumayela wena. Shumayela, wo usenhlizweni yami.